Tude mwemo kazi gukangi Siri na wadeza fegi Choka na kaunde neiba wangi Yasabi mwore senta gulipeke Changes, changes have to be made She said to me choosing a fira baby Mbebi ya erodi yugi ya mkuba ziteke Nyageze mudu alirunga teri peke ya fude Who is responsible for the death of our citizens? Who is responsible for the mess we see today? Changes, changes have to be made. Changes have to be made. Changes, changes have to be made. Changes have to be made.